wamebaki peke yako Afrika. Majirani wamekusonga wewe, wameona peke yako kimbilio. Nchi zao wanazikimbia ovyo, hakuna waka moto angalia. Majirani wamekusonga wewe, wameona peke yako kimbilio. Nchi zao wanazikimbia ovyo, hakuna waka moto angalia. Burundi, Rwanda na Zaire, Somali, Malawi, Msumbiji. Tazama ndugu zako wamekwama. Burundi, Rwanda na Zaire, Somali, Malawi, Msumbiji. Tazama ndugu zako wamekwama. Tazama ndugu zako wamekwama. Amani na upendo.